بلانس
بلانس
بلانس Okay, million dollar dreams za kuishi kwa million dollar creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice big mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs mpaka I sink. Yoki tunatafuta ikwapa hivi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance,
balance.
Different ways kwa maskumbaya kuna better days upcoming anenda kwa major pay kwa mode mwada kwa takwa reza play
tulizo nani yako in charge sini sisi box ukingizo na baki kati biriti apana sita sita hizo number za ibilisi na katu na keep it 100 mini guiji apando na jione mbona I trophy sweet keep you know the drill naenda in too deep biga my deal no time for sleep shine paka wane wana need cook quit showstopper not better koko shua madhako aliza go getter lift up your hands to na win forever the best to see why forgetter balance
we are the best.